kwala kulonina ngoku ndiphethe ibhata zileni ayibo asade tonato
Niyawabona la makhwenkwe angaphesheya oh, 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 oh. Niyawabona la makhwenkwe angaphesheya aya ezamuveza
Zelani,
Zelani,
Zelani, Zelani,